Ngingabukeka kushekisa kulokhu kusa ukuba ngifake ijazi lami emsamo, kodwa ngijabule kakhulu ukubonisa ngalelo jazi elihle ibandla elingipha lona. Ngibone umfowethu Neville phezulu lapha ngolunye usuku egqoke leyo sudu enhle, imenela kahle kabi. Ngase ngicabanga, awu, yayibukeka kahle kabi nebandla likhuluma ngayo. Ngacabanga ngizovele nje ngigqoke ijazi lami lapha yakule ndawana nje. Niyazi ngikholwa ukuthi asikhuli neze njalo futhi angifuni ukukhula. Uthini ngalokho mfowethu Luther Nali? Khabo, angifuni neze ukukhula, sifuna nje ukuhlala njalo singabantwana. Ukuthokozela lelo jazi elihle, awu, ngizothi bengilidinga kabi kabi, futhi lihle ukwedlula onke engake ngaba nawo, futhi ngilijabulela ngempela. Futhi umfowethu Roy Robertson, angazi noma ukhona yini kulokhu ukusa noma cha, ube nokuthize ekukhethweni kwalo, futhi kube ngukukhetha okuhle ngempela, futhi sithokoza ngempela ngempela ukuba nayo. Futhi ngakho sithokoza ngempela ukubuyela endlini kaNkulunkulu ophilayo kulokhu kusa nokujabulela lezi zikhathi ezimnandi zenhlanganyelo sizungeze izwi lakhe eligugu. Futhi sekumasinya manje ukuthi iNkosi Thanda ngifanele ngiye phesheya kwezilwandle, ngikagele nikubonile kwiphimbo losomabhizinisi ukuthi ngiyasuka ngiya phesheya kwezilwandle ngale nyanga ezayo. Futhi sizobe sinxusa yonke imikhuleko yabantu ukuthi bazosikhulekela sisahambile. Kungukuthi ngokubonakalayo ukuthi phesheya kwezilwandle imihlangano yami ubonakala ongcono ngoba uthatha kangcono lapho eMelika. Bengitshela umfowethu Nesa ukuthi ngalalela wanginika isidlala amarekhodi kuqala, futhi sasinamarekhodi kuso amanye ezintshumayelo zami. Ngazi-ke uma umuntu eke wangilalela kuyofanele kube ngumusa kaNkulunkulu kubo, ngoba ngangicabanga ukuthi ngingaba yincwane. Uyakutheyipha lokho futhi okuncane ungayisika uyikhiphe leyo ngenye, yabo noma ubambe isithupha sakhe wasibhekisa phansi. Ngikagele lokho ngokukunqamula, kodwa ngiye ngiyanitshela ngamangalakazi ukushumayela okuphansi kunakho konke engake ngakuzwa empilweni yami, kwakungokwami kunjalo erekhodini. Ngikwangenza ngaguliswa yimizwa kabi, angikwazanga ngisho kudlala ukudla idina lami. Ngagula ngasuka etafuleni, angikwazanga ukulala ngalobo busuku. Ngase ngehla ngiyongena eKentucky nomfowethu Wood izolo. Sengibuya ngathi, mfowethu Wood, angiboni ukuthi ngize ngimthole kanjani umuntu ukuba eze futhi angizwe ngikhuluma. Ungokuphansi kabi kabi ngiziphinda nje futhi kulahleke imithetho emayelana nokukhulunywa nokubhalwa kolimi nokhefana nongqi akukho. Ngivele nje angazi ngathi kwangikhuthaza ngendlela eyodwa ukwazi ukuthi kufanele kube nguNkulunkulu. Kungenjalo akukho muntu obengeza nhlobo kunjalo. Ngakho ngangikhuluma kumfowethu Collins, ngiyethemba ukhona endlini, futhi ngakho ngathi kuye, uza neno, ngangimtshela ngakho. Ngathi, mfowethu Collins, ngempela ngingathi sengicishe impela ngisondele eminyakeni engamashumi amathathu kudala njengomshumayeli, futhi ngempela bengifanele ngazi ukuthi yini intshumayelo. Ngathi, leyo ngephansi ukwedlula zonke engake ngazizwa. Futhi ungumfundisi wamamethodisti nomfowabo uyindoda ngempela ehlelweni lamamethodisti. Futhi wathi, awu, wathi ngizokutshela mfowethu Branham, wathi okay, fine, nemisho yakho kungase kungapheli kahle nezinto ezinjalo. Kodwa wathi sewake wacabanga ngalowo mfo owashumayela ngosuku lwePentecost owayengakwazi ngisho ukusayina igama lakhe uqobo na igama lakhe kwakungupetru. Wathi, ngibona sengathi kwakungabekiwe nje kahle okefane nongqi. Futhi kodwa niyabo ukuthi yini eyenza umuntu abeke amehlo akhe kulokho nilalela kulokhu ukusakaza kwemisakazo futhi lokho kubhalwe kwakhishwa nyabo futhi bayakwazi ukukubhala bakukhiphe futhi bakufake okhefane nongqi nezinto ngoba bayakufunda ngaba noshali Charles Fuller eshumayela emva komkhombe ocishe ube ngako kungumsamo wakhe nayo yonke into ayeyisho wayeyifunda phansi nje eyokuqala esibili esithathu esine kanjalo waze wakukhipha kahle konke futhi wakubeka ngesikhathi konke kwakuhlungiwe kuhlungwe ngomsakazo yonke into ngoba nano Billy Graham ngibonile eyakhe kanjalo njalo lapho abavele bame lapho nje futhi bakhulume lokho nje bakufunde nje basheshise ngendlela abangakufunda ngayo futhi sekulunge konke ngakho ngiqagele wawungabathola okhefane nongqi kodwa inkathazo ngami ngangakwazi ngisho nokufunda ngakho futhi uma ngangikubhalile ngineqiniso ngangingekwazi ukufunda ngakho ngumusa omangalisayo akusiwo yini ukubona ukuthi angasenzelani na kodwa ngiyabonga ukuqala phakathi manje kuqeda lonyaka omdala ukuqala unyaka omuhle ngangilalele umugqa womkhuleko futhi ngempela angenyeliswanga na ngumugqa womkhuleko nawo ukulalela lokho kungokokuqala kimi ukuba ngizizwe mina uqobo kubuya kanjalo okomlayezo futhi ngamangala ngempela imigqa yomkhuleko awuhanjiswa kahle Thabo ngicabanga ukuthi kuzofezeka ukuthi emva kwesikhashana kuzoba kanjalo ukuthi wonke umuntu uzofanele azi yonke into ngayo ngaphambi kokuba bazokholwa. Futhi kuqale kuqala unyaka ngifuna ukukushintsha lokho futhi nje ngiqale umugqa womkhuleko noma yikuphi lapho uNkulunkulu ekhuluma kimi. Lo muntu uphumile emgqeni noma kukhona okungalungile ngiyoma naye ngidedele bonke abanye bedlule isizathu anedluli ngokwenele kanjalo nabo. Abantu bayazi ukuthi bakuphi nokuthi bangobani nokuthi benzeni kodwa bathola into engekho emgqeni kahle nje uNkulunkulu yile so sikhathi sokumisa lowo uthi nguye lo nyabo ngakho ngiyacabanga mhlawumbe kube khona isithibiyelo esenziweyo mfowethu liyo selokhu ngabeza futhi ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzosisiza onyakeni ozayo manje ngikholwa ukuthi kulobusuku banezinkonzo lapha eTabernacle futhi ngizoba senta lapha ku-62 nomfowethu Rede kulobusuku ngiqonda ukuthi bazoba nenkonzo yomlindo lapha nomfowethu Rudel wayengicele ukuba ngibe naleyo nkonzo yomlindo kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngizobuyela eTabernacle okwalobo busuku ngoba bengihlala njalo ngizama ukuba seTabernacle usuku ngaphambi konyaka omusha futhi bengifuna ukubuyela ezathi lapha nabazalwane lapha ngakho ngithe ukuqedisa kancane futhi ngizoba nomfowethu Rudel lo busuku phandle e-62 club endala esiphendulwe yaba yisonto bese kuthi-ke ngolwesithathu ebusuku sizobuyela lapha enkonzweni yomlindo bese kuthi-ke ngolwesine sisuke siye eChicago bese kuthi-ke kuqhubeke njalo njalo siye ePhiladelphia bese kuthi-ke kube phesheya kwezilwandle futhi kulokhu kusa sifuni ukunihlalisa isikhathi eside kakhulu ngoba kungukuthi sinezingxoxiswano nezinkonzo ziyaqhubeka futhi ake nisho selokhu kwaba inkonzo yomkhuleko edlule lapha ngibonga kakhulu ngemiphumela eyavelayo iphuma enkonzweni eyedlule yomkhuleko kwaba yinto enhle ngempela inkosi yethu engayenza uma abantu bayo bebuthana ndawonye labo abayobiza igama lenkosi bahlanganise ndawonye ngikholwa ukuthi indlela okungayo bese bekhuleka khona-ke uNkulunkulu uyokuzwa esizulwini ngakho sithothamise amakhanda ethu komzuzwana nje manje njengoba sibheka kuye ukuba asinike ukuphefumulelwa okudingekayo ngalo mlayezo
Lord, thou hast been our refuge and strength in all
generations. Oh, wena ubuyisiphephelo sethu namandla kuzo zonke izizukulwane. Okhokho bethu phambi kwethu bethemba wena abaze badapha. Bakholwa egameni lakho elingcwele futhi balethwa njengezinkanyiso ezikhanyayo. Futhi sibheka kubo njengoba imbongi ishilo amanyathelo aphezu kwezihlabathi zesikhathi ukwehlukana kwethu kushiya amanyathelo ezihlabathini zesikhathi manje ke siyabona ukuthi labo abethemba wena njalo ngaphandle kokuba bake behluleke nakanye baphuma kahle.
Though they went through many deep waters and
nakuba bedlula emanzini amaningi adulile nezivivinyo ezinkulu nokususwa, kodwa nokho ekupheleni wawubakhipha njalo bengaphezu kwabanqobi, ngoba yizwi lakho elithenjisiwe ukuthi uyokwenza lokhu. Futhi sizokhuleka namhlanje ukuthi uzobusisa leli bandla elincane. Busisa umelusi walo, umfowethu olungileyo, umfowethu Neville nomndeni wakhe. Sicela ukuthi uzoba naye nje kulonyaka ozayo, futhi uzomgcoba kakhulu ngokuthe xaxa, futhi umbusise ngandlela zonke. Qinisa impilo umndeni wakhe, abantwanyana abakhulayo, thina umfowethu Neville enamandla futhi ephilile. Futhi busisa leli bandla nawo onke amalunga elikulo, ibhodi yabaphatheli, ukuthi sibathanda kanjani njengamadoda kaNkulunkulu angamaqhawe ngempela, nebhodi yabadikoni nabo futhi bayizinceku zakho ezingamaqhawe, nabo bonke abantu abeza lapha. Siyabonga ngabo Nkosi. Kwenza inhliziyo yami ibe yinhle nje ukwazi ukuthi lesi siziba esidala esincane nesiqinti sokhula sini ekhoneni eminyakeni eminingi eyedlula senziwe saba yindlu ephethe ilambu lokukhanyisela embusweni kaNkulunkulu. Futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi izoma uJesu azafike, kungathi imphefumulo eminingi emikhulu okade ulapha Nkosi kungavela ngalolo suku igezwe egazini lewundlu siphe khona. Futhi njengoba sivula lelizwi lakho elibusisiwe kulokhu kusa Nkosi, ngokupheka amakhasi ukuba sifunde kulo indikimba, futhi siyazi ukuthi wena wedwa unganikeza ingqikithi. Futhi siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzogcoba izwi lakho, wangathi lingaqonda ngqo ezinhliziyweni zabantu ukuthi lizobenzela okuhle. Yenza amakholwa kwabangakholwa, futhi uqinise amaKristu, futhi uphilise abagulayo, bese ucunga isibindi kwabadangele, futhi uthole udumo luye kuwe uqobo.
In order to do this, Lord, circumcise the lips that shall speak and the ears that shall hear.
Ukuze senze lokhu Nkosi, soka izindebe ezizokhuluma nezindebe ezizokuzwa, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen.
Announcing a little text that
ukumemezela indikimbe encane eyehlele enhliziyweni yami selokhu kube yisonto ledlule, bengikhuluma ngezazi ziza ukuzobona uJesu. Inkanyezi ezayilandela zivela empumalanga ziya entshonalanga. Ngisafundisisa lokho ngazithela embhalweni, angabe ngisakwazi-ke ukuba lapha ngosuku ngaphambi kwekhisimusi ngenxa yenkonzo yasejele kanjalo njalo ebengifanele ngibe kuyo. Ngicabange ukuthi ngizokhuluma namhlanje ngendaba ethi kungani kube yiBhethlehema encane na.
I want to read out of the book of Micah, the prophet, one of the minor prophets.
Ngifuna ukufunda encwadini kaMikhaya umprofeti, omunye wabaprofeti abancane, isahluko sesihlanu nevesi lesibili. Kufundeka kanje:
But thou, Bethlehem Ephrah, though thou be little among the thousands of Judah, but yet out of thee shall come.
Kepha wena Bethlehem Ephrathi omncane ukuba ube phakathi kwaba izinkulungwane kwaJuda, kepha ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe umbusi ozoba ngumbusi kwa-Israyeli okuvela kwakhe kusukela endulo ezinsukwini zaphakade. Bekunechashaza embhalweni lapho sizathu ngingakwazanga ukubona kahle ukuthi igama belithini ngesikhathi.
Of all of the places that is in Palestine and in, there is so many great cities and its localities.
Kuzo zonke izindawo esePalestine naphakathi lapho kunemizi eminingi kakhulu emikhulu nezifunda zayo, imizi ebonakala yaziwa kakhulu impela eqenjini lezindaba zezwe zomlando, neqiniswe kangcono imizi emikhulu kuneminye. Kungani uNkulunkulu efanele athethe iBhethlehema encane ukuba ibe yindawo yokuzalwa kwendodana yakhe na?
There is many that are greater, and
miningi emikhulu kuneminye. Futhi sibonelo nje iqembu lezindaba zezwe zaseJerusalema. IJerusalema eziphenyayo ikomkhulu lalo lonke, futhi lingelinye lemizi ebanzi kunayo yonke asePalestine. Futhi manje-ke siyamangala ukuthi kungani uNkulunkulu aqoke lo muzi omncanyana waseBhethlehema ukuba ube yindawo yokuzalwa kwendodana yakhe.
But as the scriptures have said, what God determines to do, it will
be done. And that is why God has been ordained that way.
And there the scripture says in the 15th chapter of Acts,
that nothing can change. Ukuthi akukho lutho olwenzeka ngengozi nje. UNkulunkulu wayazi konke. Akwenzekanga nje ukuba kwenzeke ngaleyo ndlela. Kwakuyikho nje ukuthi uNkulunkulu wakwenza ngaleyo ndlela. Bese kuthi-ke umathina emiqondweni yethu emincane enokuphela siqale ukucabanga ngakho, kwakungani inkosi enkulu yasezulwini ikhetha indawo encane njengaleyo esikhundleni sekomkhulu na? Esikhundleni samanye ngisho kwakukhona izindawo eziningi ezazinesizinda sokomoya esikhulu kunalokho okwenziwa iBhethlehema.
For instance, some of the places like
isibonelo nje ezinye zezindawo njengeShilo. IShilo yayiyindawo yokukhonzela yasendulo kaIsrayeli, lapho ababeza khona bonke unyaka nonyaka kule ndawo enkulu lapho umphongolo wenkosi wawumise khona. Futhi siyamangala-ke ukuthi kungani-ke angazalelwa eShilo na?
Then there was the Gilgal. Another great
manje ebekwa ukhona iGiligali, enye indawo enkulu yokomoya yokukhonzela. Kungani uNkulunkulu engamvumelanga ukuba azalelwe ke eGiligali na?
And there was another Zion. Zion was on the mountaintop.
Futhi kwakukhona omunye iZiyoni. IZiyoni yayisesiqongweni sentaba. Futhi siyamangala ukuthi kungani uJesu engazalelwanga-ke eZiyoni, ngoba bekuwuphawu olukhulu lomlando walapho inkosi ebusise khona abantu bayo eminyakeni. Futhi kubukeka sengathi mhlawumbe wayeyokhetha iZiyoni noma iGiligali noma iShilo noma enye ezinye izindawo ezinkulu lapho okwakukade kukhona izibusiso ezinkulu nezifundiso ezinkulu. Futhi kwakukhona eminye imizi emikhulu njengeHebroni nje, leyo kwakuyindawo yomuntu owayefuna umuzi wokuphephela, indawo yokuphepha. Kwakukhona iRamothi Gileyadi, futhi enye indawo yokuphepha lapho abantu ababekwazi ukuza khona eyayiyomfanela impela ukuba azalelwe kuyo. Futhi mhlawumbe ukuba ngangingakucabanga ngangiyomletha ngale eKadesh Barinea, ngokuba sasilapho isihlalo sokwahlulela nendawo yokuphephela. Mhlawumbe ngangiyomletha ngale kulelo zwe libe yindawo yokuzalwa kwakhe, noma mhlawumbe sasiyokhetha eminye yeminye imizi. Kodwa niyazi ngijabula kakhulu ukuthi ngisho nje nezinto ezincane ezingabalulekile eBhayibhelini zichaza okukhulu kakhulu. Ngikholwa ukuthi kwakunguJesu owasho lokhu ukuthi niyedlula futhi nenze izindaba zomthetho ezisinda kakhulu kunezinye njalo, kodwa nizedlule ngaphezulu izinto ezincane. Futhi ngezinye izikhathi izinto ezincane ebamba izinto ezinkulu zizihlanganise ndawonye. Kodwa konke kukho konke amazinyo amasondo amakhulu liphenduka ngayo impela nje indlela uNkulunkulu awagcobela ukuba abize ngayo aphenduka lapha akusoze kwaba khona nelilodwa elideja indawo yalo uNkulunkulu waze phakade zonke izinto futhi lifanele lishaye kuleyo ndawo impela nje Futhi uma sithola ukukholwa okunjalo, futhi siqale ukucabanga ngokuthi, ubani osemva kwakho konke lokhu na? Isiphi isiphetho esikhulu esiphendula le ndlela yokuphatha enkulu kaNkulunkulu na? Sithola ukuthi ngumoya ongcwele, engashiyiwe ezandleni zabantu ukuba benze izinto, kodwa ezandleni zikamoya ongcwele. Futhi uyisiphetho esikhulu ukuthi uma engathola onke amathuluzi liyosebenza ngokuphelele nje futhi lisigcine ngqo isikhathi sikaNkulunkulu. Manje nake siyakubona lokho futhi siyamangala emqondweni wethu-ke njengoba sibuka izinto ezinkulu nokuthi besingaba nazo kanjani.
It gives us a lot of consolation today.
Manje nabe kusinika induduzo eningi kakhulu namhlanje. Ukucabanga ukuthi mhlawumbe uma siqembe elincane labantu, mhlawumbe uma singabalulekile ezweni nasemabandleni amahlelo amakhulukazi. Nokho uNkulunkulu usebenzisa lezo ezincane izinto ezilulana ngesinye isikhathi. Ngokuba kulotshiwe futhi emibhalweni, ungesabi mhlambe omncane, kuthandeka kuyihle ukuninika umbuso. Induduzo enjepho, ngiyazi ukuthi ngokuqiniseke impela nje, njengoba uJesu adingeka ukuthi azalele eBethlehema encane, kanjalo nomhlambe omncane kuyoba yilo ubaba ayowunika umbuso, ngoba kulotshiwe.
Scripture is given by inspiration and the scripture.
Na wonke umbhalo unikezwe ngokuphefumulelwa nemibhalo ingephulwe ifanele igcwaliseke.
So it gives us that
Ngakho kusinika lelo themba ukwazi ukuthi kuyoba ngumhlambo omncane oyokwemukela umbuso, umhlambo omncane othembekile wamakholwa. Ngiyathemba ukuba ngomunye walabo umhlambi noma ukuba kulowo mhlambi omncane bengifanele ngisho njalo. Manje nake siyayazi indaba iningi lethu sonke liyejwayele indaba ukuthi uIsrayeli wangena kanjani ePalestine ngesithembiso sikaNkulunkulu. Futhi siyazi ukuthi uJoshua omkhulu kwaba nguye owahlukanisela isizwe ngasinye isabelo sazo. Futhi kungukuthi impela ukuba besinesikhathi esisukela manje cishe kuze kube elesithupha ngqo kulobusuku ukuba sihlale ngqo kule ndaba ukulayinisa lezi zinto ngokwehlukana ukuba sithole incazelo yangempela kuzo okungukuthi asinaso cishe nje amashumi amathathu imizuzu engamashumi amane. Ngakho sizofanele sishaye nje amaphuzu aphakeme. Sethemba ukuthi umoya ongcwele kinina abafundi beBhayibheli uzokubeka konke okwakho enhliziyweni yenu lapho siqhubeka. Benazini ukuthi lezo zabelo ukuthi uJoshua wazaba kanjani ePalestine wanikwa ngokuphefumulelwa na? Nalabo mama bamaHeberu balabo khokho ngenkathi kuvela ingane ebuhlungwini bakhe bokusikwa ukuba abelethe umntwana wayesho igama layo impela indawo lapho labo khokho ababezozinda khona futhi babe khona ngezinsuku zokugcina.
Talk about inspiration. This Bible is inspired.
Ukhuluma ngophefumulelwa, leli Bhayibheli iphefumulelwe. Akunandaba ukuthi kuncane kangakanani nje. Wonke umbhalo omncane unento egqame kabi embhalweni esithombeni esikhulu.
All of it, every word is in.
Wonke kwayo, lonke izwi liphefumulelwe. Futhi kulokho kulenga indawo eyisiphetho semiphefumulo. Ngoba yizwi longafiyo noNkulunkulu ophakathi. futhi ngisho labo mama ngenkathi umntwana esazalwa futhi wayesho iphimbo labo bebabeka ezindaweni eziyizona zona abayoba kuzo ezweni lesethembiso eminyakeni engamakhulu kamuva. NoJoshua engakwazi lokho, kepha nokho ngokuphefumulelwa okufanayo wababa khona impela lapho ababezoba khona. Futhi uJoshua ehlukanisa isabelo sikaJuda. Uma uzoqaphela ebalazweni ngokomumo wezwe isentshonalanga nje yePlain Sea, amamayela ambalwa eningizimu yeJerusalema ikomkhulu. Futhi ngenkathi uJuda ethola isiqephu sayo noma isiqephu sakhe njalo ezweni isifundazwe sakhe sizokubiza kanjalo, kuyamangalisa kodwa lo muzi omncane wawungaphathwa nhlobo iBethlehem. Nokho yayilapho ngenxa yokuthi u-Abrahama ngikholwa ukuthi kwakunguRebecca owembelwa kuleyo ndawo. Kodwa kungahle ukuba kwakuyisigodi esincane nje sohlobo oluthile, ngoba uma ufunda uJoshua wesihlanu uzothola ukuthi kwakukhona imizi emikhulu eyikhulu neshumi nanhlanu phansi kokubusa kukaJuda ngaphandle kwezigodi namadolobhana, imizi eyikhulu neshumi nanhlanu ephathwayo. Futhi mhlawumbe ngenkathi lehlukaniswa ukuthi iBethlehem lalincane kakhulu, mhlawumbe nje indlu encane noma ezimbili, aliphathwanga ngisho nasefeni. Manje nake siyathola ukuthi alizange empeleni lize laziwe. Loyo owathi liqambayo kwakuyindodana kaKhalebi, indodana kaKhalebi egama layo kwakunguSalima, futhi waliqamba. IBhayibheli lathi wayengubaba walo, okusho ukuthi wayengumqambi weBethlehem. Ngamanye amazwi kungathi ukuba wangena labo futhi waqala uhlobo oluthize lwamabhizinisi nezintengiso nokuhweba kanjalo njalo, lokho okwalikhulisa. Futhi kamuva sizothola ukuthi isizathu sangempela salo ukuthi amazwe onke laba nomona ngaleso siqephu sezwe elingasenyakatho nangasempumalanga, futhi lithe ukutshekela kancane ngaseningizimu kuleyo nhlonhlo. Futhi lalingelivunde kakhulu kunawo onke asePalestine. Kwakuyimfunda yombila nemfunda kakolo, futhi kwakunezinkulu izingadi zomnqumo nokunye nokunye kuyo kuleso siqephu seBethlehem noma iPalestine ukuphela kwesifundazwe sikaJuda. Futhi siyathola ukuthi futhi laba yikhaya lesifebe uRahabi. Ngenkathi u-Israyeli esewele weqa umngcele womfula iJordani wangena ePalestine, siyayazi indaba kaRahabi isifebe. Ake simfanekise kulokhu kusa imizuzu embalwa manje, njengentombi owesifazane osemncane omuhle oswa lakhe elithize empilweni lamphoqela khona engumhedeni, wayephoqelelwe empilweni ayeyiphila. Futhi izikhathi eziningi abantu baphoqelelwe empilweni abayiphilayo. Ngangisemajele ngobunye obusuku ukubona indoda eyayithatha isigwebo, futhi ngayibamba ngesandla futhi ngakhuluma nayo futhi ngathi, wawungayenza kanjani into enjengaleyo na? Futhi ingibambe ngesandla yaqala ukukhuluma, futhi yayiphoqiwe kulokhu eyayikwenza. Ngathi ngenxa yokuthi wakuvumela lokho ukuthi kukuphoqele kulokho, awufanele ukukwenza lokho, wena akukho ndoda ifanele iphuze. Ngathi nginokugula kwemizwa qobo lwami, kodwa akukho sidingo salokho. Nalowo wesifazane osemncane emva kokuba esebene nokuzwa kwakhe kokuqala ngo-Israyeli nangonkulunkulu owayengunkulunkulu ophendula umkhuleko, hhayi kuphela unkulunkulu okukhulekwa kuye, kodwa unkulunkulu owaphendulayo. ngenkathi ezwa ukuthi kwakukhona uNkulunkulu wezimangaliso oyakwazi ukwenza izimangaliso omisa izilwandle futhi wanisa izinkwa zivela emazulwini inhliziyo yakhe iqala ukuthuthumela futhi lapho ethola umlayezo wokuqala kubashumayeli ababili abawelayo ngokushesha wabukela ngenhliziyo yakhe yonke.
And there was a scarlet cord bound at her window for protection of her.
Futhi wawukhona intambo ebomvu eboshelwe efasteleni lakhe ibe isivikelo sendiya kubo. Ngoba wayemukela umlayezo.
Now I might add here, did you know she? Indatha ngenezele lapha.
Benazini ukuthi wayefanekisa ibandla lebezizwe na? Wayengowezizwe futhi wayeyisifanekiso sebandla lebezizwe.
One day heard the message, we were all out in
sonke sathi ngaphandle ebufebeni bokomoya sihlobonga ngokomoya simelene noNkulunkulu wasezulwini kuzo zonke izinhlobo zezinto zonke izinhlobo zamahlelo nezinkolo.
But when we heard that there was a God that still lived that could perform
miracles, ukuthi wawukhona uNkulunkulu olokhu esaphila ongenza izimangaliso, ngokushesha semukela umlayezo. Lapho kwabhetshwa igazi lenkosi uJesu elenza intambo ebomvu futhi kuvimbela ukuba ngingangeni ekuhlaziyeni, niyazi ukuthi wayilengisa kanjani efasteleni lakhe phambi kwabantu. Igazi labezwa obala phambi kwabantu.
That's the way the blood's got to be displayed.
Ileyo ndlela igazi okufanele livezwe ngayo obala phambi kwabantu, lilenga ngaphandle kwajonga ukukhombisa ukuthi ngaphakathi kukhona okwakwenzekile. Ileyo ndlela ikholwa leqiniso elingayo kuKristu kulokhu kusa ngaphandle ngokuvezwa obala kwegazi lenkosi uJesu ukukhombisa ukuthi kukhona okwenzeka ngaphakathi.
And through this, God looked down when the wrath fell and the trumpets began to blow.
UNkulunkulu wabuka phansi ngenkathi kwehla ulaka namacilongo aqala kubethwa. UNkulunkulu wayibona leyo ntambo ebomvu ilenga lapho njengesikhumbuzo. Wakuhlela njalo ukumthokozisa ukwedlula egazini. Ngangibona igazi ngiyakudlula kini. Walibona. Futhi ngaku kuzamazama umoya ongcwele undandazelisa umhlaba futhi uzamazamisa lezo zindonga ziwa ezingamafitha angamashumi amabili ubugqinsi. Akukhona linye idwala elawa lapho kwakulenga khona leyo ntambo. Kukhombisa ukuvikela kukaNkulunkulu weqiniso ekholweni leqiniso. Akuna ndaba ukuthi ukusiphi isimo uma ekuthola, uma nje uzemukela leyo ntambo ebomvu iphothana neBhayibheli lonke.
And then we see her when she was taken in as one of the
manje ke siyambona ngenkathi engeniswa njengomunye wamaIsrayeli wathandana nendoda eyayinduna nenkosana kwaJuda.
He was a captain.
Yayinduna yezempi zakwaIsrayeli. Igama layo kwakunguSalimoni, njengenkosi nje uSolomon.
And he was a captain and she became in a great romance with this captain.
Futhi wayinduna futhi yena wangena kakhulu kwezothando nalenduna eyayiyinkosana yakwaJuda. Futhi ekugcineni wayigana futhi lapho ifa selabelwe ama-Israyeli yena nendoda yakhe ethandekayo bakha eBethlehem. Manje niqala ukukubona kuvuleka, anika kuboni na nabo kuqala ukuvuleka njengoba sikubona lokho eBethlehem ayakhe kulo. Engumlobokazi wabezizwe kumJuda ngani na? Ngoba wakholelwa kuNkulunkulu owenza izimanga.
Look what she come from. From being out of the house.
Futhi njengoba bukani ukuthi uvela kukuphi, evela endlini yokuba negama elibi lobufebe ngokuphenduka kwakhe nangokukhwela kwakhe okungehlulekiyo kuNkulunkulu, kwamkhipha endlini yesifebe kwamyisa ekhaya elihle eBethlehem.
What a difference
umehluko onjepho ileyo ndlela okusenza ngayo sonke sisuka endlini yokungakholwa nezingaki nezenzo zesimilo esibi nakho konke siye endaweni indawo yokukristu enhle kunazo zonke sisuka kokuhlekekayo siye kokuphakeme kakhulu ileyo umehluko okuwenzayo ngokuphenduka kwethu.
And did you see she married a prince?
Uthi nike nabona na wagana inkosana yendlu yakwaJuda induna leyo nduna yayimele uKristu walithathela umlobokazi wabezizwe eso akuphansi kulakho konke kwakuphansi kulakho konke wayintabweni nendawo enhle ukwedlula zonke ezweni njengoba sizongena kukho kamuva emlayezweni wethu ukufakazisa ukuthi kwakuyiwo akukho okunye okwakungaba khona ngaphandle kwalokho bangumfanekiso webandla labezizwe futhi siyathola ukuthi babe nekhaya elithandekayo eBethlehema njengoba uSalimoni wayelathile futhi lalizoba yindawo enkulu nemihlaba evundile futhi kuhle kanjani ukucabanga ngalelozwe likakolo elikhulu lapho ukuthi lalizoba yindawo yesinkwa sezwe futhi iqiniso akumangalisi uJesu kwafanele azalelwe lapho ngoba wayeyisinkwa sokuphila yilapho sonke isizwe esiza khona ukuzofuna ukolo wabo zonke izizwe ziza khona ukuzofuna umbila wazo ngokuba kwakuseBethlehem elalina leyo mihlaba evundile futhi niyabo isibanyane encane ukuthi nje oh kwakuyisifundazwe sikakolo nokho lokho kwakuchaza ukuthize futhi niyabona ukuthi inkosana yabezizwe yenza kanjani noma le nkosana yamaJuda ithatha umlobokazi wayo wabezizwe imbuyisela phezulu eBethlehema ibe yindawo yokuzinza indawo yokwakha lapho okwakunenala yesinkwa. Yathola ngalokhu kwezothando okukhulu nokulalela okukhulu ekukholweni ngesifebe uRahabi wazala indodana kuSalimoni negama layo kwakunguBhowazi.
Futhi
sonke siyayazi enye indaba enkulu ebophela kulokhu ukuxhumana lapha manje noBhowazi wazalelwa eBethlehema kuSalimoni nesifebe uRahabi. Futhi sithola ukuthi sekuyiminyaka kamuva emva kokuba uNahomi eseshiye izwe futhi wawela ukuyogogobala nabakwaMowabi futhi lapho sebemphathe kabi futhi wayesephumile enhlanganyelweni nawo onke amanye amakholwa futhi wazihlanganisa nesimo sokusukuka kwelinye izwe phakathi kwabanye abantu ngokunye wayeshiye ibandla elikholwayo leqiniso ukuba aphuma ayongena ezweni okwesikhashana ukujoyina elinye ibandla lezenhlaliswano elalikholelwa kunoma yini nje kuyobe kulungile phakathi lapho walahlekelwa ngumyeni wakhe. Kuda kudinga ukuthi lezikhathi zonke kube ngukufa ngokwenyama ungahle ulahlekelwe nguye ekufeni kokomoya noma ulahlekelwe ngumkakho. Kungcono ume emihlabathini emihle bekungcono uhlale lapho okhona ukuthi usibekele igazi wakhathaleki ukuthi bonke abanye ubukeka kanjani ukuthi bakhulu kangakanani ukuthi banoyibhoshonga emikhulu emihle kanjani phezu kwamasonto abo noma ukuthi izinsimbi ezimfulu zikhala kanjani kungcono uhlale lapho igazi lisibekela khona izono zabantu. Ungahle ulahlekelwe ngomunye komunye futhi ngaphezu kwakho konke ungahle ulahlekelwe yinkosi uJesu futhi uvalelwe ngaphandle. Futhi siyathola manje nake ukuthi emva kokuba amadodana akhe isishonile walahlekelwa yiwo omabili futhi wabuyela emuva ngoba kwakungekho moya wemvuselelo emzini ngesikhathi. Oh bengingathanda kanjani ukuphumula lapha emizuzu embalwa bengingathanda kanjani ukuqeda khona lapha futhi ngilishombise kungakhathaleki ukuthi mangaki awamabandla abuyele emumva hlala ngaphansi kwegazi yileyo ndlela yokuhlala ngaphakathi noma ngaphandle phezulu noma phansi kubili noma kuwucwephe noma kungaba kuphi hlala ngaphansi kwegazi. Kodwa uNaomi wacabanga ukuthi kungaba ngcono ukuwela bese ejoyina elinye iqembu ngoba babe nezinkathazo isinkwa, isinkwa sokomoya sasingekho lapho. Kuthi kodwa uNkulunkulu uzabuya busibuyisele, ngiyobuyisela isho iNkosi, hlala ensimini lapho esivela khona. Ngakho sithola ukuthi uqala ukulangazelela ukubuyela emumva ngoba bezwa ukuthi kwakunemvuselelo enkulu eyayithethithe. Uthi uma niqaphela uNaomi wabuya ngenkathi yonyaka webhali, iBhayibheli lasho ngesikhathi nje sokuvuna. Ngamanye amazwi, ngenkathi kukhona imvuselelo enkulu eyayiqhubeka uma sikusebenzisa ngokomoya, wabuya nje ngaleyo nkathi yonyaka kungasasele lutho, wayengenalutho. Uthi u-Opha, omunye wabafazi bamadodana akhe lapho esezobona ayefanele anikele ngakho engumfanekiso webandla lesimanje, uma ngiyodingeka kuba ngiwelele lapho ngizofanele ngisuke emidansweni yami, ngizodingeka ngisuke esikhathini sami esikhulu nemibuthano yami yezenhlalakahle, wavele wakhezi ngembezi-ke wase anga uninazala wase ebuyele emumva.
But here's a beautiful picture. There was one named Ruth.
Kodwa nazi sithombe sihle. Kwakukhona oyedwa ugama linguRuth enaye omunye umalokazana okungumfanekiso futhi umlobokazi wabezizwe. Onginazala wayethethi ngizoshiya bonke ngihamba nawe.
Let your people be my people.
Amen. Abantu bakho mababe ngabantu bami. UNkulunkulu wakho makabe nguNkulunkulu wami. Noma ngaphi la ufela khona, ngofela khona. Lapho umvelwa khona, ngiyombelwa khona. Yilokho-ke, yilokho uNkulunkulu akufunayo. Akusuye othiyeka emngceleni phakathi nendawo, kodwa uqobo ukuzinikela okugcwele embusweni kaNkulunkulu wamanga. Futhi ngakho uNaomi wathi ukuba amthe namandla, wathi kungcono ubuyele kubantu bakini, sengimdala futhi akusekho madodana kimi. Nomthetho wawungukuthi wayefanele alinde indodana. Wayethethi manje-ke awasekho kimi, futhi uma bengingaba nendoda futhi ngibe nendodana, ubuyebo uthi mdala kakhulu ukuba uyigane. Ngakho vele nje ubuyele kubantu bakini. Kodwa uRuthe wathi angeke ubuyele emumva. Ukukholwa kwagcila kwashona emhlabathini, ukukholwa okuphelele kwase kungena enhliziyweni kaRuthe. Wathi ngihamba nawe ngqo, futhi wanamathela kuye, wabambelela kuye, ngizoba lapho okhona. Ngiyakuthanda lokho. Futhi siyayazi indaba lapho iqhubeka ukuthi lo Bowazi omkhulu wayeyinkosi yokuvuna, wayesekuvuneni ngesikhathi, futhi wayesihlaba esizondele kuNaomi. Futhi ngenkathi ethola uRuthe phande lapho emishini encane ekhothoza bonke utshani obuncane obomile ayengabuxosha obabunokolo kubo, wabambelela kubo ngokuba kwakungukuphila. UBhowazi eyinkosi yokuvuna wayala kuba abavuni bakhe bawise okungagcwala isandla ngasikhathi benzele yena. Futhi waye kuxosha futhi ngokujabula, futhi wahluba kwaba yiphinifa elikhulu eligcwele wona ngalolo suku. Futhi lapho uBhowazi inkosi yokuvuna ephuma futhi wambuka uRuthe futhi wabona ukwethembeka kwakhe, wathandana naye.
Watch Boaz represent Christ. Where was he at? Bethlehem.
Yekisani uBhowazi umele uKristu. Wayekuphi na? EBethlehem. Wenza kuRuthe neBethlehem. Wayekhotheza kuphi na? EBethlehem. Ngiyakubona konke lokho kubaluleka kokomoya kulokhu lapha nesendlalelo salesi sigcawu esikhulu esenzekayo na uNkulunkulu esazi ekuqaleni.
And she began to question to her.
Futhi uqala ukubuza kuninazala ukuthi ufanele enzeni. Futhi ekugcineni uRuthe wasana uBhowazi.
A Gentile married to a prince again in Judah.
Ozizo akane ngotala futhi kwaJuda. Futhi wazinza futhi wakha eBethlehem.
Oh,
wena Bethlehem elincane, awusiye omncinyane phakathi kwayo yonke imizi emikhulu yasePhalestina na. Kodwa kwamthokozisa uNkulunkulu ukwazi kwakhe nokuqhubeka kwakungokwasendulo kusukela ebuqaleni ukuba indodana yakhe izalwe lapho. Wazi izinto zonke futhi ukusebenza kube kahle nje. Nalapho Ruth wagana uBoaz. Futhi ngenkathi uRuth noBoaz eganwa ukuba besinesikhathi ukuba singene endabeni enkulu lapho engenye yezigcawu zothando ezinkulu kwedlula zonke zayo yonke iminyaka ngenkathi uRuth noBoaz beganana. Futhi niyakhumbula na, ake sime nje umzuzu lapha kuhle kakhulu nje ukuthi singakwedlula.
Ruth was a Gentile.
Wayengenafa neJuda. Njengathi nje thina bezizwe sasingenafa. Ngakho uNaomi wawunguye empeleni owayefanele adle ifa. Ngakho wayelahle lonke ifa lakhe lasekuqaleni. Konke okwezimpahla zakhe kwakudayiswe endalini phambi kwabantu bonke. Ngakho-ke waba njalo wayekade exosiwe futhi wamuka. Manje ngenkathi ebuya kwakukhona umuntu oyedwa kuphela owayengaze akwazi ukuhlenga ukulahlekelwa kwakhe efeni. Loko kwakuyisihlobo somndeni esisondelene naye ngqo. NoBoaz wayekwazi lokhu, ngakho wadingeka ukuthi asebenze ngenye indlela ukuze akwazi ukuthola le ntombazane yabezizwe ibe ngumfazi. Futhi wayedingeka ukuba enzeni na? Wayefanele athenge konke okwefa likaNaomi ukuze angene kulelifa. URuth ayeyingxenye yefa likaNaomi futhi umuntu kuphela owayengalithenga wayezodingeka ukuba abe ngumuntu oyisihlobo segazi, isihlobo somndeni esisondelene. Lo wawungumthetho wokuhlenga nendlela kuphela uKristu ayeyoza akwazi ngayo ukuthenga ifa lika-Israyeli ohlubukileyo wayezoba isihlobo somndeni. Indlela kuphela uNkulunkulu ayengakwazi ngayo ukuhlenga isintu. UNkulunkulu uqobo lwakhe wayedingeka ukuthi enziwe inyama.
Jesus was God made
flesh. Enziwe isihlobo segazi esintwini. Wayengu Emmanuel uba isihlobo segazi. Akazethwe sanga isimo sezingelosi, kodwa isimo senceku eyageza izinyawo futhi yaphila. Nezimpungushe zazinemigodi nezinyoni zezulu zazinezigeke, kodwa wayengenayo ngisho indawo yokuqamelisa ikhanda lakhe.
Uyadla,
wayephuza, wayekhala, wayehleka njengabanye abantu nje. Kodwa wayengunkulunkulu, hayi umprofeti, wayengunkulunkulu. Ngoba wadinge ukuba abe yisihlobo segazi ukuze ahlenge isintu esilahlekile. Ngakho uBoaz kulo mfanekiso omkhulu eBhethlehema, bukani lapho lesi sihlobo somndeni esazalelwa khona esintwini. Sasifanele. Kwase kuthi-ke ngenkathi loBoaz omkhulu ehlenga, wayefanele enze ukukhombisa phambi kwabantu bonke ukuthi wayesekuhlenge konke okwefa lakhe elalahlekayo. Ngakho waya esangweni laseBhethlehema, lo muzi omncane futhi, futhi wabiza amalunga omuzi, futhi wawazisa ukuthi ngalolo suku wayethenge yonke into eyayi uNaomi ayelahlekelwe yiyo. Yonke into ayeyilahlile wayithenga wayibuyisa, futhi wakhipha isihlathulo sakhe wayesesiphosa phezulu phambi kwabantu njengesibonakaliso. Uma kukhona noma ubani onanoma yisiphi isizathu sokusho okuthize, akakusho manje ngokuba lesi isikhumbuzo ukuthi ngithenge yonke into ayelahlekelwe yiyo.
Oh,
malibongwe igama lenkosi. Futhi ngenkathi kufika isihlobo sethu somndeni uJesu waseNazaretha ezalelwe eBhethlehema, wama esibongweni saseGolgotha, wese ebhabisa phakathi kwamazulu komhlaba njengesikhumbuzo ukuthi wayethenga yonke into isintu esasilahlekelwe yiyo ekuweni. Abantu bangakwedelela kanjani ukuphilisa ngokukaNkulunkulu namandla okuvuka kweNkosi uJesu ngenkathi isibonakaliso esiphambi kwabantu bonke senziwa eCalvary ukuthi ngisihlenge sonke isintu nayo yonke into abake balahlekelwa yiyo wathenga umphefumulo wethu wathenga umzimba wethu wathenga yonke balahlekelwa yiyo ekuweni umthengi wethu oyisihlobo somndeni wafika futhi wenziwa inyama futhi wakha phakathi kwethu wasenikela phezulu isibonakaliso wayesethi kufeziwe yini efeziwe na yonke into ifeziwe sihamba nje siyongena efeni lethu ngqo njengoba izinsuku ziqhubeka sihamba sisondela futhi sisondela uBoaz noNaomi emva kokuba eseganiwe sekuyisikhashana bazala indodana eyenezela abanye futhi ozalweni futhi lowo kwakungu Obede futhi naye wazala indodana yakhe eyayinguJese noJese wayenabafana abayisishiyagalombili
and it was the great prophet Samuel who came with the cruse of the oil
futhi kwakungumprofethi omkhulu Samuel oyeza nophisi lamafutha umprofethi omkhulu oya kuJese wayesethi uNkulunkulu ukhethe omunye abafana bakho ukuba abuse futhi akhonze abantu bami futhi kwakungaphandle kwingemuva lenjelo eyathi nelincane lomelusi wezimvu lapho khona omncane obomvana umfana obukeka ezacile walethwa uDavide emdala kuya komncane kunabo bonke noSamuel wathulula amafutha okugcoba phezu kwakhe bekhona bonke ababo nabo abama ngakuye futhi bafanisa ukuthi uNkulunkulu wayemgcobe ukuba abe yinkosi
Bethlehem. Glory to God.
Awubona khona eBethlehem. Uthume kuNkulunkulu kweliphezulu. Akumangalisi iBethlehem lapho agcotshwa khona abe yinkosi. Futhi kwakuse Bethlehem lapho uDavid azalelwa khona. Nendodana yakhe enkulu kakhulu Jesu yaba njalo nayo yathingeka ukuthi indlela eBethlehem ngoba bangokunithwe kwasondelana kakhulu kanjalo phakathi kwababili. Uyise nendodana akusikho kuphela ukuthi indodana enkulu yayindodana kuphela yayimpande lenzalo kaDavide yayikhona ngisho nangaphambi kwaDavide yaba khona emva kwaDavide yayikhona kuze kube phakade kusukela kuze kube phakade kuqhubeke kodwa ngokwenyama nazo zonke izinto ezizogcwaliseka yayindodana kaDavide yayizozalwa eminyakeni kamuva kule Bethlehem efanayo lomuzi omncane oshiyiwe kodwa ngaso sonke isikhathi phakathi lapho niyaqaphela na kukhona ukusebenza enkulu isihlakalo enamandla akungekho namunye oyebonakala eqonda
that's the same thing it is in God's Bethlehem today there's working as
ukhona isibonakaliso sepihlakalo esebenzayo okubonakala kungekho umuntu oyiqondayo kuyinto eyeqaphezu kwamakhanda abantu akabonakali bekuthola akumangalisi ukuthi kwenziwe yini noma kushiwo yini nangenye eyisihlakalo yezinto eyenziwe abantu bayabuka bathi o awu ngicagele kulungile futhi baqhubeke kodwa abakuqondi abakwazi ukukubamba abakwazi ukubamba ngi yilokho uNkulunkulu ayekwenza eBethlehem eJudea uyasebenza zonke lezi zinto ezincane zikhuphuka ukuba zifinyelele enhlokweni eyodwa enkulu uDavide ngenkathi eyinkosi egcotshiwe njengomfanyana wayebukeka ebomvana kodwa kufanele ukuthi wayekade enento ethize kuye eyayibukeka iyiyo ngempela kuNkulunkulu lapho emncanyana omncane kunabo bonke emndenini bonke abanye abafana amadoda amata amakhulukazi ayengabukeka kahle ezivathweni zawo nomthele ekhanda lawo
God showed what he
looks like. Kwambeza ukuthi ubheka kuphi hayi ukubonakala kwangaphandle kodwa ingaphakathi lomuntu wabheka enhlizweni yakhe futhi wayazi ukuthi kwakukhonani enhlizweni kaDavide akuna ndaba ukuthi umthele wawubukeka kanjani kuye wayazi ukuthi wayeyomtholela umuntu oyengumuntu wenhliziyo yakhe uqobo okungukuthi uDavide wayezoba ngumuntu wenhliziyo yakhe uqobo ingakho athela amafutha okugcoba noma wawathela kuDavide okungukuthi igama elithi Davide kusho ukuthi othandiweyo futhi kwafanekiswa kahle kuJesu othandiweyo iminyaka kamuva indodana kaDavide eyayizofika ukugcwalisa zonke izinto ezazethenjisiwe. Lomuzi omncane waseBethlehema ilapho lokhu okwenzeke khona futhi kwakuphezu kwalawo magquma afanayo amancane aseJudiya lapho uDavide ayekade elusela khona izimvu zakhe eminyakeni eminingi kamuva ukuthi izingilazi zacula kwisibuzi wazo kuqala emagqumeni aseJudiya zengame iBethlehema.
Unto thee is born in the city of David.
Ukhesimuzi wokuqala. Nizalelwe emzini kaDavide, uKristu inkosi. Izingilosi kuqala zenza kubonakala kwazo ukusula. Kwakungekho eJerusalema ibandla elikhulu, kanjalo kwakungekho eGiligali, noma kwakungekho eShilo lapho ababe nokukhonza kwenkolo yobutshelo ngaso sonke isikhathi, kodwa kwakuseBethlehema lincane. Lapho umoya kaNkulunkulu wawukade uhamba ngendlela eyimfihlakalo uveza izinto into ethize kwakulapho. Kwakulapho lapho uKristu wayekade eze khona. Kwakulapho kwakukhona impela kulowo muzi omncane ofanayo neNkosi izalwa ukuthi umama intombi wazala indodana yakhe eyizibulo. Wakhoselisa futhi waba yindlu enqabeni yawo encane, inkosi yamakhosi nombusi wombusi. Lapho kwesikhona kuphela lapho uSamueli afika khona ukuzothela amafutha okugcoba, kodwa uNkulunkulu wathela phezu kwayo naphezu kwezwe uKristu inkosi. Izindelozi zamemezela ukufika kwakhe futhi zacula kube luthi bezimvu emangweni ezalandela uDavide inkosi iminyaka ngaphambili. Ngiyayibona impihlalo kaNkulunkulu ukuthi inkulu kangakanani na. Wazalelwa kule mfundo yakaPolo enkulu okungukuthi na kumila uPolo imigomo eyisisekelo sakuphila futhi wayisikwa sokuphila. Ngisikwa sokuphila, odla inyama yamaphuzu igazi lami inokuphila kuphakade, futhi akasaze afa noma angene ekulahlweni kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni. IBethlehema igama elithi Beth, B-E-T-H, Beth, ukuthi Beth egameni lesiGreki lisho indlu, E-L kumele u-Elohim, isifingo salo, Elohim kusho uNkulunkulu.
B-E-T-H, Beth, E-L, E-L is Elohim.
B-E-T-H, Beth, E-L, E-L ngu-Elohim, onguNkulunkulu, indlu kaNkulunkulu, lapho isinkwa sokuphila sibekwe khona.
E-L-H-E-M,
licathele, buyisa u-L wakho futhi no-E, kusho ulofu wesinkwa ngesiHebheru, Elham. E-L nguNkulunkulu, Elham, B-E-T-H, isinkwa, noma B-T-H, B-E-T-H, yindlu.
E-L
ngu Elohim, isifingo, bese u-E-L, isinkwa. Wayina indlu yesinkwa sikaNkulunkulu, indlu yesinkwa sikaNkulunkulu, indlu Beth Elohim uNkulunkulu, Elham isinkwa, indlu yesinkwa sikaNkulunkulu kuthiwa iBethlehem. Ikuphi lapho angazela khona noma yikuphi ngaphandle kwalokho na? Kodwa kwafihlwa kumuntu wonke ngaphandle kwalowo mprofethi wathi uyakuvela eBethlehema. Babebheke eJerusalema, babebheke kubo bonke oShilo abakhulu, babebheke ndawo zonke, kodwa uvela eBethlehema ngoba yayiyindlu yesinkwa sikaNkulunkulu sokuphila, ungubhasikidi wesinkwa sikaNkulunkulu ezweni. Wayelapho wazalelwa eBethlehema, ayikho enye indawo ayengazalelwa kuyo. Kwakungaba khona izinto ezinkulu eziningi njengoba bengitadisha ngaleli viki ngemikhakha yokomoya ehlukene kulokho ukuthi kungani efanele azalelwe eBethlehema. Ngenkathi ngishaya izindawo ezimbalwa umoya ongcwele waphela wangicwija futhi ngathi, oh uNkulunkulu, lokho kwenele, sengiyakubona manje. Wayengena kuzalelwa kunoma yiphi enye indawo kepha kwaseBethlehema. Kwakuyindawo yesinkwa sesizwe, kwakuyisinkwa sayo yonke indlu ka-Israyeli sivela lapho. futhi wayeyisinkwa sokuphila esehla sivele ezulwini imbala yokomoya ifanele ivele eBethlehema ulayini wesinkwa indawo lapho isinkwa sibekwe khona iBethlehema ukubhakwa kwesinkwa manje uJesu eyisinkwa sokuphila umuntu angasidla wathi futhi angafi neze
Another great event.
Esinye isehlakalo esikhulu engingekhohlwe ukusibiza. Sasinamhla uDavide esesikhathini sakhe esibi kunazo zonke. Enkathi engumhambuma, wayesevele kutshiwe. Wayazi ukuthi wayezoba yini? Wayezoba inkosi uNkulunkulu washo njalo. Kepha nokho wazondwa, wayemi phakathi kwemililo emibili emikhulu ejulile, lapho kwakungamaphilisi ngasecaleni elilodwa esemva kwakhe, lapho kwakungusawulu ngakwelinye icala, futhi wayengumuntu ongenasizwe. Njengoba nje ibandla limi namhlanje, ibandla likaNkulunkulu eliphilayo leqiniso, elingenahlelo kumbe noma yini enye.
She's had the anointing poured on
her. But no, she knows what she is. Niyazi ukuthi yini. Kungabe kude kuphethe kanjani ezweni. Udevele macala omabili ekhuba uDavide na. Wayefune isiphephelo ezinqabeni ehlane nasemigedeni. Ezama ukutasha enebutho elincane lamaqhawe. Athembekile abambalwa nje abakholwa njengaye kodwa lawo madoda amkholwa uNkulunkulu ukuthi leyo kwakuzoba inkosi kunjalo namakholwa namhlanje elikashile kuzindawo ngezindawo kepha nokho ayazi ukuthi ubani ozofika abe inkosi angikhathali ukuthi ngubani ozoba ngumongameli yazi ukuthi uyeza futhi kubonakala kuqhele kakhulu kunoma kwake kwenzeka lapho isayense izama ukubusa ngokwecile ithi bangakha umuntu bangenza lokhu futhi bangathatha unogwaja bese bethatha impova bese benza omunye unogwaja kanjalo njalo bezama ukufakazisa ukuthi izwi kaNkulunkulu yalinjalo nakho kukhona abantu abamkholwayo uNkulunkulu oba ngokufanele nje njengoba babe lokhu bekwenza akuna ndaba ukuthi kufikani noma kuhambani ngaselokhu bemkholo uNkulunkulu uNkulunkulu uqinisile abambelela ezandleni zikaNkulunkulu ezingaguqukiyo phakathi kwempi phakathi kwezinyembezi phakathi kokugula nokufa nayo yonke into basalokhu bebambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo bayazi ukuthi uyinkosi ezayo abantu namhlanje bayahleka futhi bahlekise ngabo futhi bababize ngabaphindi kabangcwele bababize ngayo yonke into abayifunayo soya lowo mathaka kaNkulunkulu limi lethembekile emsebenzini wokugada ungababiza ngeqembu eliphilisayo ungababiza ngesijejane sezinhlanya kumbe noma ikuphi okufihlayo babambelela kuleyo nkosi bayazi ukuthi izongena embusweni nakuba bethatha igama layo ngeze futhi babhuqe futhi bahlekise babize abantu abamkholwayo ngokuthi izilahlwa Isikhedane sasoma uya lokho akubakhathaza kancane bahlala ngokwethembeka emsebenzini ogada lawo maqhawe elali noDavide elali hlala eduze kwakhe ngo uma kukhuphuka umsilisi kwakudingeka lilwe noma ngabe kwakungubani ayenqekwa amacala onke uDavide banda emqondweni wakhe edideke konke wacabanga kungenze kanjani inkosi na Niyazi abaholi ngezinye izikhathi bedlula ezintweni ibandla elingazi ukuthi badlula kukuphi uma ucabanga ngezithembiso uNkulunkulu azenzile pho kungani kungafezeki na abatsheli ibandla labo ababatsheli abantu abahambisana nabo kodwa kunezingxaki eziningi enhlizweni yomholi wangempela uDavide ethezi lapho umphimbo wakhe umshisa kwakuphakathi nehlobo amafilisi lase lithole ithuba ngalokho kwehlukana phakathi kukaDavide noSawulu noSawulu efuna uDavide ndawo zonke namafilisi futhi bese ke kuba ngamafilisi efuna ama-Israyeli ukhuluma ngesikhathi sokudideka ukuthi nje akube njengoba kunjalo manje uDavide ehambe wayokhosela kule ndawo encane kulompheme omncane ndawo zonke ayefika kuzo izinqaba ezincane ayengabambelela kuzo wase ekhuphukela entabeni ngalelo elishisayo iphakathi nehlobo lapho ukushisa kukukhulu kakhulu umphimbo wakhe woma nkwe nezingaki nokwesaba enhlizweni yakhe futhi emangala oh uNkulunkulu kungenza kanjani na wakhela amafutha phezu kwami hayi ngoba ngazikhethela mina kodwa ngathi athiwa nguwe wangibizelane kweluseni izimvu ngaleya wathe ungitshela ukuthi unginika lokhu ukuba ngikhonze abantu bakho futhi lapha uzongibhala phakathi kwemililo ndawo zonke na lokho kwakukhuluma enhliziyweni yakhe wathe aphezulu kwegquma wathe ebheka ezansi futhi lapho amafilisti ayengenile athe efaka amasosha enqabeni khona impela ebhethlehema ikhaya lakhe elincane Wacha kuthi umuzi wakhe omncane wawuthi ungaphansi kokulawula kwahulumeni wesitha akusikho lokho kuphela kodwa indlu kayise uqobo indlu kaJese yayiphansi kobugcila kumaFilisti kasi lapho isizwe sakhe uqobo ibandla lakhe uqobo limelene naye lapho kwakuyisitha ayelwa naso lapho ngabantu bebandla ayelwa nabo hayi ngoba wayekufuna kodwa ngoba waphoqeka ukuthi akwenze izikhathi eziningi siyaphoqeka ukwenza izinto futhi sisho izinto esingafuni ukuzisho umholi kamoya wangempela kodwa uyaphoqeka ukuthi akwenze ufanele athathe uhlangothi lwakhe futhi akhombise ubunjalo bakhe ngizothatha indlela nabayingcosana abadelelekile benkosi kwasho umlobi maculo ngakho wayelapho ngalolo suku olufihlayo akungabazeki emuva naphambili futhi ebuka ezansi kwedlula kuleso sigodi eside esifike sibe ngamamayela angamasumi amabili nanhlanu ezansi lapho nasemuva yayilapho indlu kayise uqobo ebugcineni kumafilisti wawukhona usawulo ngaphesheya nje ngaleya futhi nakho kufika lona ethevi maphakathi mboni yabo ukuba acheme ebona isikhathi esikhulu ukuthi u-Israyeli wayekhe ebhidike wonke ibandla labhidikela emahlelweni ehlukene njengoba singasho njalo lapho kwakumi uDavid emumva lapha engazi uzokwenze njani kepha lokho azi ukuthi kuye kwakuhlezi ugcobo babazi ukuthi ugcobo lwalulapho babazi ukuthi uDavid wayezoba yinkosi Hallelujah. Ngiyazi ukuthi ubani ozoba inkosi. Akunandaba ukuthi ubani ozoba ngumongameli. Ngiyazi ukuthi ubani ozoba inkosi. Uzoba inkosi. Ngiyazi ukuthi kuthatha into ethize ukuma. Kodwa uNkulunkulu ngisize ukuba ngivala amehlo ami emahlelweni nakho konke okunye. Ngibuke ngalokho kubona kukamoya. Ngaleya ukuthi uyinkosi ezayo. Ngizokhonza yena. Uma kungubufa mangife. Uma kungumndeni wami kungabathandekayo bami uma kuyihlelo lami kuyiyona yonke into mangikhonze yena ngiyohlala kuye lelo ngamakhaya kaNkulunkulu njengoba kwakunjalo ngoDavide babebeke izandla zabo enkembeni yabo behamba noma ngasiphi isikhathi yileyo ndlela amakhaya kaNkulunkulu ahamba ngayo yami ngomumo Isitha sithi, ngizofanele ubuze kancane ukuba ube nobudlelwane. Angizithethi izinto zakho ezingahlanzekile. Amen. Naso isitha, nanto iqhawe lalo. Oh, ungeyilahle leyo nto endala yomthunduliko ongcwele oyikholwayo na. Ngizamkhala uNkulunkulu ngizama ngeqiniso nakho lapho okhona. Nanto amaqhawe. Oh, uzokuthi ayikho into ephiwa ngokuphilisa ngokaNkulunkulu. Yilokho okucabangayo, ngazi kangcono niyabo. Ayikho into ethiwa ngombabhatiso kamoya ongcwele lezo nsuku selwedlulela phambili yilokho enikucabangayo sengivele ngiwemukele usudlulelwe yisikhathi kakhulu ukuthi ungitshele noma yini ngawo babazi ukuthi ugcobo lwalukulowo mfo omdadlana owayebukeka ebumbana babazi ukuthi wayezoba yinkosi kodwa uDavid emqondweni wakhe uqobo wayexakekile engathi ngiyabona ake sithi ukumbhekisisa umzuzu ubuyele emuva phandle lapho futhi uhlala phansi ubuka ezansi lapho futhi uyacabanga umuntu wakithi uqobo othandekayo iBethlehema awubheke laphaya lapho khona izinto ezinkulu zikaNkulunkulu yenzeke khona lapho ubaba kababa 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 wami azayilwa khona lapho ukhulu 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 ngaleya kwakuhle kuye ngesikhathi kuzalwa kwaJuda osizwe ngivela kuso mina lapho ngaleya kulele into ethize engaphezu kwemvelo wayisho indawo yabo nalapho uJoshua wabeka leyo ndodana kuye ngo futhi kusukela lapho kubele zonke lezi zinto lapha fanele kube njalo Ngange ngubelusi wezimbo futhi wena wathi lamafutho aphezulu kwekhanda lami wathi ngiyoba inkosi ngiyakukholwa amen. Ngiyabuyela emuva futhi ubuka ezansi lapho futhi uyacabanga awu le ezazincane emzini wakithi omncane lapho engazalwa khona lelo qembu elincane lapho enganginalo ngalezo zinsuku zakudala ezimnandi bekungcono ukuba amamethodisi abebuke emumva ezinsukwini zawo ezindala ezimnandi ngenkathi esembalwa futhi ekude maphakathi ezindlini zesikole ezincane phandle lapha emelika ewela phansi kwamandla kankulunkulu futhi bewathela ngamanzi ebusweni bekungangcono kunye namabhaptisti ukuba nibuke emumva lapho eniphuma khona nani nabo bonke abanye babo wena Pentecostal ubuke emumva lapho ovela khona kunjalo ekushiseni kwempi lapha uDavide uqala ukucabanga oh ngisabukhumbula lobo busuku ngilele phande ngale yakho lo mango ngiyakhumbula ngenkathi ngibhekisisa lezo zinkanyezi ukuthi zazihamba kanjani phezulu ngaleya nokuthi uNkulunkulu wakhuluma kanjani enhliziyweni yami yomfana omncane. Ngiyakhumbula ngenkathi ngingena kanjalo kumoya ngolunye usuku ngibuka amafu namadlelo aluhlaza anomthunzi kade ngamakanda kakhulu emoyeni futhi ngadabelela inkathi ngomalusi wami angiyikweswela yebo noma ngihamba esikhathini samathunzi lokufa angiyikwe saba ukube ngokuba wena unami ohe wayelapha khona impela emihlathini yokufa ngayo leyo nkathi matshala omabili yebo noma ngihamba esikhathini sethunzi lokufa lezo zinsuku ezindala ezimnandi ngenkathi umoya usenami ngenkathi uNkulunkulu esenami ngahlabelela izindumiso zakhe ngangimjabulela ngiyakhumbula ngesinye isikhathi kukhuphuka ibhubesi elidadana ngokunyukusa futhi nabamba eyodwa yezimvu zami nomoya kaNkulunkulu wahlala kimi ngase ngiphuma ngase ngilidumela ngase ngilinquma izicucu ngiyakukhumbula lokho kukhululwa oh ngisakukhumbula lokho kuhlwa ngaphambi nje kokuba ilanga lishone ukele ibhara futhi lakuthatha yodwa futhi ngalibulala lokho kukhululwa okukhulu ngiyakhumbula ngenkathi ngihlabelela izindumiso zakhe ezinsukwini zami zobungane ngenkathi ngiselusa izimvu zami oh uNkulunkulu ngibuyisela kuleyo ndawo ngibuyisela othandweni lwami lwakuqala ngibuyisela bomba futhi ngibuyisela induku yami yezimvu ngibuyisele umhlambi wami wezimvu mangibe ngedwa ngibuyele lapho ukuba ngikukhonze ukuthi ngezinye izikhathi sicabanga lokho sekushi isithani kwempi kuzofanele kube khona into eyenziwayo sabe saba ngabafana kanye sesingamadoda sekukhulile manje ukulwa kuyaqhubeka ngiyakhumbula ngenkathi imbuthu yesaha ibila kwiphathi lendlu nabantu bekhala kakhulu futhi bememeza futhi wawungeke ufike kuleyo ndawo noma yikuphi lapha ngabantu kodwa akusesiyo leyo ndlela namhlanje impi iyalwa oh akusesiwe uWilliam Branham umshumayeli umfana omncane akasesuye kufanele kube khona okuvezayo yebo mnumzane kuzofanele kube khona into ehlukile ngizwe isikhathi impi iyalwa ukushisa kuyaqhubeka isikhathi sokuba bakhululwe abantu wonke ofunyanwa elotshiwe encwadini manje isikhathi sesifikile uDavide nazo zonke izingaki zakhe emumva naphambili futhi ecabanga oh lelo suku olushisayo oh ngisitha kakhulu oh Sawulo angade eze ngapha amaplisi ngapha izimpi zizungezile ndawo zonke kuthi silapha sihlezi emlonyeni womgede kepha nokho amafutha okugcoba ekimi kungenzeka kanjani na oh Nkulunkulu kungenzeka kanjani na oh ngiphisa sengathi bengingathola amanzi bona-ke umqondo wakhe ubuyela emumva ukuya le ezansi lapho ngasemasangweni aseBethlehema awukhona umthombo lapho nje kwakungekho manzi aye njengalawo manzi ngiyazi iPalestine inamanzi amabi banamanzi awububi futhi banawo ngisho nasemkhuhlaneni kamalaleveva ovela vela njalo nezinto kuwo nenqwaba yawo ngamanzi anomcako angakubulala kodwa iBethlehema lingukuvuza kwamanzi esifundazwe futhi kwakungekho manzi aye njengoba iBethlehema lalinawo uDavide wayevamise ukucabanga ngenkathi ngithatha izimvu zami futhi ngiqale ukuphuma ekuseni ngangiyanga kulowo mthombo ongifike ngiphuze oh aphole kanjani futhi amnandi kanjani futhi aye kuqeda kanjani ukoma manje umphimbo wakhe usuyasha nokho ekuthiwe oh ubabe ngingaphuza amanzi manje amaqhawe akhe wayethemeleza kakhulu ekupheleni kwakhe ithemba oh uma ngingaba kungaba khona ongilethela amanzi futhi kulo mthombo omdala ngaleya eBethlehema emva kokuphupha ngazo zonke izinsuku zakhe zasebunganeni nokunqoba nokumbona endaweni lapho ekhezi khona phakathi kwemililo wamemeza kakhulu ongake angilethele amanzi asebhethlehema manje amashawe akhe ayengeke akwazi kuhumusha ukucabanga kwakhe kodwa mfowethu emthanda ngakho konke lokho enakho kuwo esincane sezifiso zakhe kwakungumyalo kuwo amathathu emaqhaweni akhe anamandla ahosha izintemba zawo aphuma athinyelele ekamu futhi acaba indlela yawo amamahala kwamasho amabili nanhlanu udavide ekuhambeni kwabo akungabazeki wamangala akuphi na endleni na ayephi na ngabe abe azi nje ukuthi afaka impilo yawo engozini na asemihlathini yokufa ngqo ngomuda ongamamayela ngamashumi amabili nanhlanu elale ekuqamekeleni ndawo zonke nezintemba zimenyezela nezihlangu ziqhuma kodwa indoda yawo umfowabo ayekholwa ukuthi uyoba yinkosi wayefisa ukuphuza umfowethu angazi ukuthi amathayo namhlanje ayavuma yini ukuqaba indlela yawo adlule ekugcineni umthetho ngamehlo nje ukungabaza nokungakholwa ukuba ahlumeleleke ebukholweni benkosi izifiso zayo na esincane sezifiso zakho uma kuyi-afrika i-india uma kungukudabula emgwaqeni noma ngabe kukuphi esincane sezifiso zakho nkosi ngumyalo wami ukufa kusho lutho kimi kuthandwa ngabantu he engiyikho engiyoba yikho akusho lutho nkosi kukugcwalisa izifiso zakho lawo ngamaqhawe elimi eceleni kwakhe uma bengibiza ngomkhingi kwangcwele uma igama lami lihlanjalazwa uma bengikhahlela emigwaqeni lokho akunendaba isifiso sakho singumoyalo wami lelo yisosha langempela enzani na alwa efuna indlela yawo yokwedlula azafika kulo mthombo aqinisa ibhakede lamanzi awakhipha futhi nanga ebuya elwa ecaba indlela yawo ngakwesokudla nesokuncele azafika ebukhoneni bukadavide athi nanga thatha nkosi yami ohe ini umuntu owayedunyaziwe umuntu owayezondwa ibandla umuntu owayezondwa inkosi umuntu owayezondwa ngamafilisti umuntu owayezondwa ndawo zonke cishe kodwa iqembe elincane elamlandelayo babazi ukuthi wayeyinkosi ezayo namhlanje ngiyanazi sihlabelela amaculo amakhulu sakha amasonto amakhulu sinamahubo amakhulu nakho konke sidumisa kuye kanjalo kodwa uJesu wathi ezinhlizweni zenu nikude nami ngokuba nifundisa isifundiso imiyalo yabantu ake umoya ongcwele ungene futhi wenze okuthize ebandleni ekhombisa ubukhona bukaJesu Kristu bayokukhahlela uphume ngomnyango nikhonza ngeze bayakhonza kodwa nikwenza ngeze nifundisa isifundiso esingamasiko abantu kodwa nanto amaqhawe amkholwayo nanto amaqhawe amangakulo nokuqonde kukamoya njengasebhethlehema ngale yabo impela kwakuyilo udavide uxosha leli bhakede lamanzi uyawabuka nebhayibheli lathi wawathulela emhlabathini wathi nkosi makube kude nami ukuba ngiphuze lokho ngoba lawa awami amaqhawe akho afake impilo yawo engozini ukuba aye ngaleya nokuba angilethele lamanzi igazi lamadoda ngeke ngakwenza nalamanzi amnandi afake izimpilo zawo engozini futhi bafohla emigqeni yezitha ukuba aye ngale futhi awathole udavide wawathululela emhlabathini njengomnikelo wokuzithandela enkosini kwakungesikho okuncane kuphela kwakugcwalisa imibhalo ngoba nakuba uJesu eBhethlehema eyisinkwa sokuphila ungamanzi okuphila futhi impela yiwo wenzani na wamelwa kanye kanye kudavide namaqhawe ngoba wayeyinkosi futhi wayeyiqhawe elafika lafota emigqeni yesitha amen wanqoba ukufa isihogo nethuna wathulula igazi lakhe uqobo ukuze kugcwaliseke uJohane wesithathu eleshumi nesithupha ukuba uNkulunkulu walithanda yizwe kangaka waze wanikela ngentsana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lokholwa yiyo angabhuphi kodwa abe nokuphila okuphakathi ukuthi akanikezi amanzi ayemele kodwa wayengamanzi ukubhubha abantu ababhubhayo ukuze babe nokuphila. Wakwenza kanjani na? Ngegazi lakhe uqobo ngokulithulula engalophisi leyo yingozi, walithulula ngetwihle eCalvary emva kokuba esefohle kuyo yonke imiga yesitha, wase ethulula igazi lokuphila kwakhe ukuze abe ngubhasketi wezikwa Edward. Nomthombo ogcwaliswe ngegazi limunywe emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethantala zasusa onke amabala azo ecala. Yingakho azalelwa eBhethlehema, yingakho wayedingeka ukuba eze ngoba kwakuyisizinda sesinkwa, isinkwa sokuphila. Kwakuyisizinda samanzi, kuyini na? Amanzi okuphila futhi uJesu kwakuyikho kokubili, isinkwa sokuphila namanzi okuphila. Ngakho-ke wayefanele afike futhi azalelwe eBhethlehema. Wena Bethlehema laseJudiya, awusiye yini omncinyane kubo bonke ababusi abakhulu na? Ungojwayelekile nje umshumayeli omncane, ungumfo omncane nje. Kodwa buka kuyavela umbusi ongowasendulo osukela kuze kube phakade kuya ekubeni kuze kube phakade. Ukuza kwakhe osekushiwo ngaphambili bekwenzeka kusukela nininini nasekusukeleni kuze kube phakade kuya ekubeni kuze kube phakade. Yingakho azalelwa eBhethlehema laseJudiya lamkhulisa futhi mfowethu indawo afuna ukukhuliswa kuyo namhlanje isesiqwini sakho uqobo, inhliziyo yakho uqobo, ukuze akwazi ukuveza obala ekuwe amanzi okuphila kubantu ababhubhayo nesinkwa sokuphila kubantu ababulawa indlala. Uyizinkwa namanzi okuphila, okuyizinto ezimbili ezifunekayo ekuphileni komuntu. Isinkwa namanzi kwethenjisiwe impela, asikhothamise amakhanda ethu nje umzuzwana.
And in doing so, I want your undivided attention.
Futhi ekwenzeni njalo ngifuna ninginakisise. Nike naba seBhethlehema kulokhu ukuza na? Uma ningakaze nibe seBhethlehema, lalibizwa ngeEfrata laseBhethlehema, futhi iEfrati laseBhethlehema.
Ephrath means a root.
Ukuthi Ephrati kusho impande. Livela egameni H-E-M-P,
means a root.
Kusho impande. Nesifunda esidala sasendulo lapho sasibizwa nge-Ephrath, okusho ukuthi kungukuqala kokuphila. UKristu wathi, uma nihlala kimi ngingumvini futhi nina ningamagada, kuyimpande yakho konke ukuphila. Uma ningakaze nize eBhethlehema, i-Ephrath laseBhethlehema, wozani kulokhu kuza futhi nimemukele njengomsindisi wenu futhi uzonithethelela izono zenu. Ningaziphakamisela izandla zenu kuye na futhi nithi, Nkosi Nkulunkulu, ngihawukele manje. Mina manje lapha ngeza kuJesu ngayo yonke inhliziyo yami. Ngeza eBhethlehema lakho amanzi nesinkwa sokuphila. Manje ngiyamemukela njengomsindisi oqondene nami. Nkosi kubusise mfo osemncane emumva lapho. Inkosi kubusise. Nkulunkulu akubusise mntwana. Ngabe ukhona omunye na? Kana manje ngiyeza, anginalutho ezingalweni zami. Ngiyama ngomile, umphimbo wami womile. Ngiyamangala ukuthi ngingayaphi futhi ngithole ukuphila kwangempela. Ngiyamangala, ngijoyine amabandla. Unkulunkulu akubusise dadewethu. Ngijoyine amabandla, ngenze konke engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani futhi kanjani. Kodwa angikaze nokho ngithinte lowo mthombo wangempela onikeza ukuphila. Manje ngiyeza Nkosi ukuba ngikwemukele. Ulapha ngenxa yakho. Ungasiphakamisa nje isandla sakho na uthi, imina Nkosi, imina engimile nengidingayo. Nkosi nibusise sisakhuleka. Oh Nkosi Nkulunkulu, lo mlayezo othe ukwephuka kancane olethwe uvela emibhalweni nokho kuzo zonke izifanekiso osibeke lapho mhlawumbe ufihliwe emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda futhi wembulwa ezinganeni zona eziyofunda ukuthi laba kanjani lelo Bethlehema elincane elincinyane kunayo yonke. Wakusho kanjani umprofethi lokho na? Awumncinyane kubo bonke ababusi na? Kodwa kwamthokozisa kakhulu uNkulunkulu ukuletha evela kuleyo ndawo encane engabalulekile umbusi ka-Israyeli. Nkosi uNkulunkulu ephuma eqenjini elincane labantu ogezwe yintambo ebomvu yegazi leNkosi uJesu uyoveza ngalelo qembu ndawo Nkosi ukuncamula lelizwe uKristu futhi oyobusa zonke izizwe ngentonga yensimbi. Ngikhuleka kuwe baba uNkulunkulu ukuthi uzoba nomusa kulowo nalowo wethu esikhona manje ukuthi kwangathi singeza eBethlehem lakho. Oh wozani nonke nina abathembekileyo kade sihlabelela uzani eBethlehem Nkosi mababone ukuthi akusikho kuya emzini omncane ngaleya okwake kwaba sesifanekisweni kodwa baye entweni yangempela uJesu Kristu isinkwa sikaNkulunkulu namanzi okuphila. Laba abaphakamisa izandla zabo bemukele embusweni wakho njengamanje Nkosi ukuba kungokukholwa kwabo ukuthi bamemukele kungokukholwa ukuba baphakamise izandla zabo futhi kungokukholwa engikholwa ukuthi uyabemukela. Bagcine Nkosi eBethlehem lapho bangasoze bajuka noma basuke bahambe njengoNaomi kodwa kwangathi uma isikhathi sibalukhuni kwangathi bangahlala ngo eBethlehem kuzoba ngcono emva kwesikhashana siphe khona Nkosi. Manje ngikhulekela ukuthi uzoba nomusa kulabo abagulayo nabahluphekile. Kukhona labo lapha Nkosi abadinga ukuthinta kokuphilisa kwakho. Oh Nkosi walibuyisela iBethlehem kuyo yonke inkazimulo yalo yakuqala. Walibuyisela ngesikhathi sokuqindezeleka ngenkathi ligula. Walibuyisa ngo wabuyisa noNaomi ngenkathi yebhali. Namanje baba sikhulekela ukuthi uzoletha wonke uNaomi na wonke umuntu ophakathi lapha osekudingeni. Ngiyakhuleka uNkulunkulu. Oh Nkosi sekuyinkathi yebhali. Ulofu omkhulu webhali owabonwayo wetha egqumeni uyongena ekamu lesitha. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzongenisa leyo ndawo yokuphanyeka ebhali elikhulu kulendlu manje nokuthi sikwazi ukuba ukubuyisana ekuguleni kwabantu kanjalo nesono futhi uphilise wonke umuntu osebukhoneni bobuNkulunkulu. Ngiyezwa nje Nkosi mhlawumbe kungukuzwa komuntu obukhondene nami kodwa ngiyezwa ukuthi usekhizane ukusondela kwakho manje phakathi lapha. Ngiyakholwa ukuthi ulapha futhi angikusho lokhu ngenxa yabantu. Wena owazi inhliziyo yomuntu, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi kanjekathinje bazowubamba umbono ngalokhu ukusa njengalawo maqhawe. Lo ngusomandla wakho omkhulu, amandla akho amakhulu, ubukhona bakho obukhulu, wena oyikho indodana kaNkulunkulu, Inkosi ogcotshiweyo ukuthi uphakathi kwethu. Bazophuthi shazi emiphefumulweni yabo futhi baphiliswe ezintuphekweni zabo. Ngikhuleka lo mkhuleko njengoba ngiwubeka kubo egameni likaJesu Kristu indodana yakho. Amen. Ngiyamkholwa uNkulunkulu onke amazwi akhe, ngikholwa ukuthi yonke ingxenye yezwi lakhe iphefumulelwe ngokwaphezulu. Ngikholwa ngokuthi akasuye onganginguye kodwa unginguye ubukhona obuphila njalo njalo. Ngiyakukholwa lokho khona manje phakathi kwabantu lapho. Wena ophakamise isandla sakho zitholele ibandla ubhaphathizwe igama likaJesu Kristu ubeza uNkulunkulu ugeza izono zakho. Ukholwa ukuthi ukufika kwakhe masinya kukhona futhi uzobonakala ekufikeni kwakhe kwesibili. Ngiyakholwa futhi ukuthi ubukhona bakhe bulapha ukuphilisa abagulayo, ukusindisa labo abadingayo. Awudingeke ukuba udingeke ukuba ukhulekelwe ngamunye ngamunye. Ngikufakazisile lokho ngobunye ubusuku kubantu ukuthi nje ngangifuna ukubakhombisa ukuthi kwakwenzekeni. Bekukhona insizwa ethize ehlezi engibukayo khona manje osekunezinsuku yalala embhedeni. Umphimbo wayo owawuvuvuke kabi ngangokuthi yayingasakwazi ngisho ukudla noma lutho. Umkhuhlane wayo wawuphakeme kakhulu le futhi yayitshele wethu nonina, kumelani nithole umfowethu uBrenham Eze azongikhulekela. Futhi ngandlela thize babengafuni ukungikhathaza ngoba ngangiqinekile futhi into ethize nje yangiholela ukuba ngiye ekhaya labo. Bahlezi lapho bazama ukulethela insizwa ipuleti linekandla elithambe ngempela nenye into ethize. nobhontshisi othize ucutshiwe futhi yayizama ukugwinya yayilokhu ekutobatoba ithathe umunwe bese ikuxuba amazinyo ayo onke ayevuvukile ngaphandle nobomvu buphuma kuwo futhi izama ukukuxuba kanjalo futhi ngomunwe wayo futhi izama ukukwehlisa emphinjeni wayo kanjalo futhi yathi ukudla noma kabili futhi ayikwazanga ukuqhubeka yakufuqa kwabuya. Ngangihlezi lapho ngaphandle komkhuleko kukhona into nje ethize encane ongeke watshela umuntu ukuthi kwenzekani chabo. Ngathi Nkosi, Nkosi, sekusondele ekupheleni konyaka manje kukhona okuzayo into ethize entsha ngivumele Nkosi ngabe yikho lokhu na ngabe yikho lokhu na. Futhi kwathi nje masenya ngingasho lokho futhi ngiyasho manje enhliziyweni yami manje ngiyazi ukuthi ikhona lapha insizwa yelula isandla yadla futhi yaphinda yadla yadla futhi yadla futhi futhi yalishiya yalishaya yalivala lonke ipuleti layo yase ingena emotweni yayo yasuka yahamba.
God.
Oh, inguNkulunkulu niyabo ubukhona bayo, ubukhona bayo. Angikuyivumela ibe khona nje. Ngolunye usuku ngenkathi bethathe lesi sokugcina nesithombe okuyisona esidingileyo, ngenkathi ngiyibona imi lapho ngasibuka ngacabanga awu ngike ngayibona ingelosi yenkosi kulezo futhi ngiyazi sasisihle kabi kodwa lapho isithathe lesi kwathi-ke cishe ngelesithathu ekuseni yangivutha yase ngitshela ukuthi kwakuzoba yini futhi yangichazela konke nokuthi kukanjani ngezikhali nakho konke futhi yangikhombisa izinto engangingakaze ngizibone. Ngahamba ngayosilanda futhi kwakulapho ngangingakaze ngikubone ngaphambili. Oh, kwaletha ukuzwa okumnandi kanjani kini induduzo ukwazi ukuthi ikhona ilapho ubukhona bayo nje nobukhona benkosi babulapho ukuphilisa abagulayo. Ubukhona benkosi bulapho ukuphilisa abagulayo. Ubukhona benkosi bulapho ukuletha ukuhlabeka ezonini. Ubukhona benkosi buphakathi kwabantu bayo futhi iBhethlehema likaNkulunkulu ligcwele isinkwa namanzi. Lijabula kakhulu, anijabuli nina na ukuthi sinendawo esiza kuyo ukuba sidle futhi sihlale kuze kube phakade. Manje inkosi inibusise. Unakho ofuna ukukusho mfowethu na? Asime ngezinyawo zethu umsizwana nje. Isiko lethu elidala lokusikhipha hamba negama likaJesu. Bangake abathanda inkosi na? Asinibone niphakamisa izandla zenu zibheke phezulu. Manje izandla zenu zisaphakeme manje zihliseni bese uchawula omunye omi eduze kwakho uthi uNkulunkulu akubusise sihambi. uNkulunkulu akubusise. Kanjalo-ke bese kuba macala onke kulungile lokho kungokokuthi nje ukuze nazane omunye nomunye kulungile. Manje sibheke ngqo ngasemazulwini futhi sicule leli culo manje. Manje kumbulani